Unit 1. Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Morning, Bambo. Morning, Bambo. Morning, muli bwanji. Morning, muli bwanji. Tili bwino kaya yinu. Tili bwino kaya yinu.
Dialogue for Fluency.
Morning, Bambo. Morning, muli bwanji. Tili bwino kaya yinu.
Dialogue again for fluency.
Morning, Bambo. Morning, muli bwanji. Tili bwino kaya yinu.
Autobiographical material for learning.
Zina la nundani. Zina la nundani. Zina la angandine fulano. Zina la angandine fulano.
Autobiographical material for use.
Zina la nundani. Zina langa ndine.
Autobiographical material again for use.
Zina langa ndani. Zina langa ndine.
This ends the recording of the material presented in Unit 1. But it's extremely important that the student not leave these words and phrases, these greetings and questions, for the classroom. Rather, he should use them at every opportunity outside of the classroom in situations where they apply. In this way, learning will be more rapid, more pleasant, and more permanent. End of Unit 1. Foreign Service Institute Chinanja Basic Course, Unit 2, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Moni Muribwanji. Moni Muribwanji. Ndiribwino kayainu. Ndili bwino kaya inu. Ife tili bwino kaya inu anzatu. Ife tili bwino kaya inu anzatu. Muli kupita kuti. Muli kupita kuti. Ndili kupita kulimbe. Ndili kupita kulimbe.
Dialogue for fluency.
Moni muli bwanji. Ndili bwino kaya inu. Ife ndili bwino kaya inu anzatu. Mukupita kuti. Ndikupita kulimbe.
Dialogue for fluency.
Moni muli bwanji. Ndili bwino kaya inu. Ife ndili bwino kaya inu anzatu. Mukupita kuti. Ndikupita kulimbe.
In the following exercise, you will practice the difference between one subject prefix and the other. Go through the exercise first for imitation, that is, saying the words after the tape. As soon as possible, however, try to anticipate the second sentence, that is, the sentence with the T subject prefix, ahead of the tape. And then, after the T sentence comes on the tape, repeat it after the tape and wait for the next sentence with D.
Ndili bwino. Ndili kupita kulimbe. Ndili kupita kulimbe. Ndikupita kulimbe.
At this point, the order of the sentences will be switched. You will hear first the sentence beginning with T. Try to say ahead of the tape the sentence that begins with D. Then after you hear the sentence that begins with D, there will be a pause for you to repeat the same sentence before you hear the next Q sentence beginning with the prefix T.
Ndili bwino. Ndili kupita kulimbe. Ndikupita kulimbe.
The purpose of the following exercises, like the purpose of most exercises in this book, is to get the student accustomed to producing groups of sentences which are somehow parallel to one another, and to produce these sentences without an English cue. Therefore, you will hear now a series of cues in the form of personal pronouns, and you are to produce an appropriate sentence to go with that cue. The purpose of this is to get you accustomed to using the subject prefixes and the pronouns for various persons and numbers.
Inu, muli bwanji. Inu, muli bwanji. Ife, tili bwino. Ine, ndili bwino. Ife, tili bwino. Inu, muli bwanji. Ine, ndili bwino. Inu, muli bwanji.
The following exercise consists of pairs of sentences. The first sentence will be used as the cue and its companion sentence as the response. Try to anticipate the response sentence as soon as you can. Initially, of course, this will have to be done by repeating after the tape. The point of this exercise is interchanging the longer and shorter forms of a more or less present progressive tense.
Ndili kupita kulimbe. Ndili kupita kulimbe. Ndili kupita kulimbe. Muli kupita kuti. Ndili kupita kulimbe.
Now the order of cue sentences and response sentences will be switched. You will hear the longer sentence. Try to anticipate the shorter sentence, and then repeat the shorter sentence after its occurrence on the tape.
Ndili kupita kulimbe. Ndili kupita kulimbe. Ndikupita kulimbe. Tilikupita kulimbe. Tikupita kulimbe. Mulikupita kuti. Mukupita kuti.
Autobiographical material for learning.
Mujogera kuti. Mujogera kuti. Ndijogera ku America. Ndijogera ku America.
Autobiographical material for use. At this point, there will be a blank left, and you should give the name of the state that you are from.
Mujogera kuti. Ndijogera ku.
Autobiographical material again for use.
Mujogera kuti. Ndijogera ku.
Again, it's very important that this material be used outside of class in getting acquainted with your fellow class members during the next 24 hours. Otherwise, it will be very difficult for you to retain. This is the end of Unit 2. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 3, Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Moni Bambo. Moni Bambo. Moni. Moni. Mwasura bwanji usana uno. Mwasura bwanji usana uno. Taswera bwino. Taswera bwino.
Dialogue for fluency.
Moni Bambo. Moni. Mwasura bwanji usana uno. Taswera bwino.
Dialogue for fluency.
Moni Bambo. Moni. Mwasura bwanji usana uno. Taswera bwino.
Autobiographical material for use. This consists of two questions with a variety of answers. First, autobiographical material for learning.
Kwanu ndikuti. Kwanu ndikuti. Kwatu ndiku Massachusetts. Kwatu ndiku Massachusetts. Munachokera kuti. Munachokera kuti. Ndine mianja. Ndine mianja. Ndine mereka. Ndine mereka. Mumalankula chiyankulo chanji. Mumalankula chiyankulo chanji. Ndima yankula chinglezi. Ndima yankula chinglezi. Ndima yankula chinyanja. Ndima yankula chinyanja. Ndima yankula chiyao. Ndima yankula chitumbuka. Ndima yankula chiyao. Ndima yankula chiyao. Ndima yankula chitumbuka. Ndima yankula chitumbuka. Ndima yankula Kiswahili. Ndima yankula Kiswahili. Ndima yankula Kiingereza. Ndima yankula Kiingereza. Ndima yankula Kifaransa. Ndima yankula Kifaransa.
Now this material will be given in the form of a drill in which the name of the language is given and the student is to reply with the entire sentence.
Kinyanja. Ndima yankula kinyanja. Kiao. Ndima yankula kiao. Kitumbuka. Ndima yankula kitumbuka. Kiswahili. Ndima yankula Kiswahili. Kiingereza. Ndima yankula Kiingereza. Kifaransa. Ndima yankula Kifaransa.
Autobiographical material for use. This is a series of questions with gaps left for the answer.
Kwanu ndikuti. Kwatu ndiku. Munachokera kuti. Ndine. Muma yankula kiyankulo chanji. Ndima yankula ki.
End of unit 3. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 4, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Moni bambo. Moni bambo. Moni. Moni. Magona bwanji. Magona bwanji. Ife tagona bwino kaya ino anzatu. Ife tagona bwino kaya ino anzatu.
Dialogue for fluency.
Moni bambo. Moni. Magona bwanji. Ife tagona bwino kaya ino anzatu.
Dialogue for fluency.
Moni bambo. Moni. Magona bwanji. Ife tagona bwino kaya ino anzatu.
Exercise 1. The purpose of this exercise is to provide practice in associating the subject pronouns with a new form of the subject prefixes. This form of the subject prefix is that which is found with the a tense. The cues, therefore, will be independent pronouns, and the responses will be sentences containing the a tense.
Magona bwanji. Ife. Tagona bwino. Ife. Tagona bwino. Ine. Ndagona bwino. Kuswela. Ndaswela bwino. Ife. Taswela bwino. Inu. Mwaswela bwanji.
Exercise 2. The purpose of this exercise is to give practice in associating with one another the two different forms of the same subject prefix used with the a tense and with the unmarked tense. One column of sentences will contain the a tense with the verb gona. The other will contain the unmarked tense with the verb ita.
Mwagona bwanji. Mubita kuti. Mwagona bwanji. Mubita kuti. Tagona bwino. Tipita kulimbe. Ndagona bwino. Ndipita kulimbe.
Now the same sentences again, this time using the unmarked tense as cue and the a tense as response.
Mupita kuti. Magona bwanji. Mupita kuti. Mwagona bwanji. Tipita kulimbe. Tagona bwino. Ndipita kulimbe. Ndagona bwino.
Autobiographical material for learning. This autobiographical material consists of one question and two possible answers.
Liti. Munafika liti. Liti. Munafika liti. Dzulo. Ndinafika dzulo. Kale. Ndinafika kale. Dzulo. Ndinafika dzulo. Kale. Ndinafika kale.
Autobiographical material for use. First the question, and then the answer, with a space for you to complete it.
Munafika liti. Ndinafika.
Autobiographical material again for use.
Munafika liti. Ndinafika.
End of Unit 4. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 5, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Odi. Odi. Lowani Bambo. Lowani Bambo. Zikomo. Zikomo. Moni bambo. Moni bambo. Moni. Moni.
Dialogue for fluency.
Odi. Loani bambu. Zikomo. Moni bambu. Moni.
Dialogue for fluency.
Odi. Loani bambu. Zikomo. Moni bambu. Moni.
Autobiographical material for learning.
Munafigaliti. Munafigaliti. Ndinafiga lachitatu. Lachitatu. Ndinafiga lachitatu. La mulungu. Ndinafiga la mulungu. Lolemba. Ndinafiga lolemba. Lachiwiri. Ndinafiga lachiwiri. Lachinai. Ndinafiga lachinai. Lachisanu. Ndinafiga lachisanu. Loweluka. Ndinafiga loweluka.
Autobiographical material for use.
Munafiga liti. Ndinafiga la.
Autobiographical material for use.
Munafiga liti. Ndinafiga la.
Here is another recording of the same material. It is presented in this second recording for two reasons. The first reason is that the days of the week are now introduced and practiced in their natural order. The second is that the student can now have the experience of hearing a quite different voice on the same material. Autobiographical material for learning.
Munafiga liti. Munafiga liti. Ndinafiga lolemba. Ndinafiga lolemba. Ndinafiga lachiwiri. Ndinafiga lachiwiri. Ndinafiga lachitatu. Ndinafiga lachitatu. Ndinafiga lachinai. Ndinafiga lachinai. Ndinafiga lachisanu. Ndinafiga lachisanu. Ndinafiga loweluka. Ndinafiga loweluka. Ndinafiga la mulungu.
The answers to this question for fluency. Try to anticipate the sentence on the tape rather than repeating it. The days of the week will remain in their natural order.
Dinafika lolemba. Dinafika lachiwiri. Ninafika lachitatu. Ninafika lachinai. Ninafika lachisanu. Ninafika loweluka. Dinafika la Mulungu.
This time the days of the week will be given in reverse order. Again, try to anticipate the sentence on the tape rather than repeating it after the tape.
Dinafika la Mulungu. Dinafika loweluka. Dinafika lachisanu. Dinafika lachinai. Dinafika lachitatu. Dinafika lachiwiri. Dinafika lolemba.
End of unit 5. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 6, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Odi. Odi. Loani Bambu. Loani Bambu. Kodi Bambu Peter alikuno? Kodi Bambu Peter alikuno? Ndinepita Bambo. Ndinepita Bambo. Ndinu Bambo Pita eti. Ndinu Bambo Pita eti.
Dialogue for fluency.
Odi. Loani Bambo. Kodi Bambo Peter alikuno? Ndine Peter Bambo. Ndinu Bambo Peter eti?
Dialogue for fluency.
Odi. Loani Bambo. Kodi Bambo Peter alikuno? Ndine Peter Bambo. Ndinu Bambo Peter eti?
Autobiographical material for learning. This will be done in the form of a substitution drill.
Liti. Munafika liti. Liti. Munafika liti. Mulungu. Ndinafika Mulungu wa Pita. Mulungu. Ndinafika Mulungu wata. Milungu. Ndinafika milungu itatu ya pitai. Mwezi. Ndinafika mwezi wata. Miezi. Ndinafika miezi iwiri ya pitai.
Autobiographical material for use.
Munafika liti. Ndinafika.
Autobiographical material again for use.
Munafika liti. Ndinafika.
End of unit 6. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 7, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Timafuna kuyankula nanu. Ndimafuna kuyankula nanu. Lowani ndithu. Lowani ndithu. Chabwino zikomo bambo. Chabwino zikomo bambo. Moni muli bwanji bambo. Moni muli bwanji bambo. Tili bwino kaya ino anzatu. Tili bwino kaya ino anzatu. Mtendele ndithu. Mtendele ndithu.
Dialogue for fluency.
Ndimafuna kuyankula nanu. Lowani ndithu. Chabwino zikomo bambo. Moni muli bwanji bambo. Tili bwino kaya ino anzatu. Mtendere ndithu.
Dialogue for fluency.
Ndimafuna kuyankula nanu. Lowani ndithu. Chabwino zikomo bambo. Moni muli bwanji bambo. Tili bwino kaya ino anzatu. Mtendere ndithu.
In the following exercise and in certain other exercises, the cue is not in the form of a Chinyanja word or sentence. It is in the form of a printed English sentence, and therefore, in order to do this exercise, the student will have to have his book open, first imitating the tape and then trying to anticipate it.
Ndimafuna kuyankula nanu. Ndimafuna kuyankula naye. Amafuna kuyankula nafe.
The same sentences again.
Ndimafuna kuyankula nanu. Ndimafuna kuyankula naye. Amafuna kuyankula nafe.
Autobiographical material for learning.
Chiani. Munafika pa chiani. Chiani. Munafika pa chiani. Ndege. Ndinafika pa ndege. Njanje. Ndinafika pa njanje. Njinga. Ndinafika pa njinga. Moto. Ndinafika pa njinga ya moto. Kuyenda. Ndinayenda pansi. Basi. Ndinafika pa basi.
Autobiographical material for use.
Munafika pa chiani? Ndinafika pa.
Autobiographical material again for use.
Munafika pa chiani? Dinafiga pa...
End of Unit 7.